I'm at zenbury.com. Super vibes.
Yeah. Beautiful minds.
Ndada kwisika moyo mwanga sizuyenda nluyesela kupusha moyo mwanga palibichi kujenja kufoka sindifoka makopo ndi magwila ganyuzisa nkhali yetsa ndi magwila zakazochuluka tero kalila kulila zamanyazi momwe ndi matuwila penali maluwa zuwa useona panya kupona panga ndi panja ngali nkwanya zovala ndi zomweza yabusa za nyanya mundipempelela masuke masompenya kamba kama furo vino kumba ndirafa koma ndinamva zora mbuye hamamva kamba kama furo vino kumba ndirafa koma ndinamva zora mbuye hamamva
akwana nakuloza kuti weye usazaipule
usitela kundene
olo utalimbikila makamita usazaikwile
usitela mandene
five pini zikubalalisa mudu samagwile
zako zisazakuyende
uzingozungulila nalo zikotuwa ngati kule
usisawandende
wainanga mugu nditembelela usiku ndi usana mandizembelela simafuna kuti nzikondwela teile mudima saduse moyela olo ndidasuntha jordan sindifika mita sindiziwa chomwe famile inandiyita kusa chomwe ndikufuna ndikufusa kusa chomwe ndikufuna mundiwuze
anandidulila malile bizinezi yanga isazapindule ndikapeza tola imatela kubeti ndimafila ine toti sanga pano waizizikuyenda ndikapeza ntchito ine ndimapenga chomwe ndimapeza ine ndi minyama ya ayi ndi minyama
kuti weye usazaipule
usitela kundene
olo utalimbikila makamita usazaikwile
usitela mandene
paipini zikubalalisa mudu samagwile
zako zisazakuyendele
uzingozungulila nalo zikotuwa ngati kule
usisawandendele
anandidulila malile bizinezi yanga isazapindule
wainanga mukunditembelela usiku ndi usana mandizembelela
penali maluwa zuwa useona panya kupona panga ndi panja ngali
akwana nakuloza kuti weye usazaipule
usitela kundene
olo utalimbikila makamita usazaikwile
usitela mandene
paipini zikubalalisa mudu samagwile
zako zisazakuyendele
uzingozungulila nalo zikotuwa ngati kule
usisawandendele
www.amadzambiri.com.